Singapore, kila siku najipata nalia, sababu kupenda maradhi, kumpenda sinipenda. Naweza fanali unazidisha maradhi, nadhani itapunguza mapenzi, mwisho siku namuwaza. Yeye amekuwa kama jini ndotoni, balana nimeza na tema, najipata tena namuona.
Purchase your tracks today.
Oh, shikaba na kitabasa mundo bala, bala lanteka, navotembea kikata kata maono. Mama, fahami chambua mademu wa zamani, bado na mwaza na mwaza, kijizi fani na mpina. Ila, yako kidogo asha iputa nambari yangu, anitamani, tamani, asha nalisha kalena. Yeah, kama mitamu wa malimu wa zamani, bado na mwaza, na mwaza, kijize funny na mpinda.
Purchase your tracks today.
Yako kidogo asha iputa nambari yangu, anitamani, tamani, yanisha nalisha kalena. Meza pana dozitisha maradhi, nadhani itapunguza mapenzi, mwisho siku na muwaza. Yeah, mbepata kininge pungisha magoli, igezo tunizekeze kwa goli, labda labda angenifuata. Na mduli, meza pana dozitisha maradhi, nadhani itapunguza mapenzi, mwisho siku na muwaza.
Purchase your tracks today.
Yeah, umepata kinigefungishe magoli, kikizo tenzekeze kogoli, labda labda angenifuata. Na mduli, sijachoka, sijachoka, kwa mapenzi ya kini unahamu, sijachoka, nisitachoka, sitachoka, kwa mpinzi ya kuhima tamu, sitachoka, sijachoka, 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 kwa mpinzi ya kuhima tamu,
sitachoka,
na sitachoka, sitachoka, kwa mpinzi ya kuhima tamu, sitachoka, yeah, yeah.